waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
guddi baaritaan oo eegaya sharciyada cusub ee hadallada nacaybka laga soo rogayo ayaa lagu wargeliyey in soo xigashada qoraalada diinta laga reebi doono sharciyada, balse reebistaasi ay noqon doonto mid gaar ah oo aad u kooban. Dembiyada cusub ee la xiriira hadallada nacaybka ah iyo aflagaadooyinka halista ahba laguma dabaqi doono qofka soo xiganaya ama ka hadlaya qoraalada diinta haddii ujeedadu tahay waxbaridi diimeed ama dood diiniya. Ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa sheegay inay tahay in dowladdu muujiso taxadar si aysan ugu xadgudbin xorriyadda diinta. Waxa uu sheegay inay xukuumaddu ay kala tashatay hogaamiyaasha diimaha kala duwan markii ay diyaarinayso sharciyadan.
I encourage you to read the Old Testament and see what's there and see if you outlaw that.
Waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad akhrisataan axdigii hore ee Old Testament-ka la yiraahdo oo aad eegtaan waxa ku jira. Haddii taas la mamnuuco, maxaa dhici lahaa? Sidaa daraaddeed waa in aan aad uga taxadirnaa. Waxaanu la tashanay kooxaha diimaha, keliyana ma ahayn bulshada Yuhuudda. Waxa aanu rabnaa inaanu hubinno in sharciyadani helaan taageerada ugu ballaaran ee suurtagalka ah, islamarkaana aanu ka fogaano cawaaqib aan la filayn oo ka dhalan karta sharciyada, ayuu yiri. Tallaabooyin cusub oo Australia ay ka qaadayso xakamaynta lahaanshaha hubka ayaa waajahaya caqabado kadib markii la sheegay inay sii kordhayaan qoryaha teknolojiyada 3D lagu sameeyo iyo qalabkooda oo si fudud looga heli karo internetka. Macahadka la yiraahdo Australian Institute of Criminology ayaa sheegay in 2.4% dadka waaweyn Australia ay internetka ku arkeen naqshado ama qalab hub oo digital ah oo la iibinayo. Qiyaastii 100% ayaa sheegay inay iibsadeen ama yaqaanaan qof iibsaday. Ku-xigeenka agaasimaha macadka Dr. Rick Brown ayaa guddi baaritaan u sheegay inay arrintani dood cusub ku soo kordhinayso sharciyada adkeynta hubka.
So my understanding is that the aspects of the legislation will clarify and deal with some issues to do with owning digital firearm plans and sharing those plans.
Sida fahamkaygu yahay, qodobada sharciyadani waxay cadayn doonaan oo wax ka qaban doonaan arrimo la xiriira lahaanshaha naqshadaha hubka ee digitalka ah iyo wadaagista naqshadaha iyadoo la adeegsanayo adeegyada isgaarsiinta. Sidaa darteed, qodobadaas oo wax ka qabanaya daldaloolo hore u jiray waxay noqon karaan kuwo faa'iido leh, gaar ahaan ka hortagga faafitaanka qalabkan oo laga yaaba in uu ku dambayn karo gacmo khaldan. Dadka deganaa qaybo ka mid a gobolkan Victoria ayaa bilaabay inay dib ugu laabtaan guryahooda kadib markii ay dabkaymeedyo toddobaad socday hadda xasileen cimilada oo roonaatay guud ahaan gobolka awgeed. Dabab waaweyn ayaa weli si buuxda loo xakamayn la-yahay oo uu ka mid yahay dabka weyn ee tuulada Longwood, kaas oo burburiyey 9 guri islamarkaana gubay ku dhowaad 44,000 hektar oo dhul ah. Guud ahaan dababku waxay burburiyeen ama burburiyeen aan idhaahdee ugu yaraan 500 oo dhisme oo ay ku jiraan in ka badan 200 oo guri, islamarkaana waxyeeleeyeen 1,000 beerood. Dababkaas ayaa sidoo kale lala xiriiriyey geerida nin beeraley oo la oran jiray Maxwell Hobson, kaas oo maalinkii axada meydkiisa la helay. Cabsi ayaa jirta ah in ay roobabka iyo dabaylaha sii kordhaya si weyn u saameyn doonaan beeraha gobolka Queensland, iyadoo ay cimiladu ku sii xumaanayso gobolka. Daadadka ayaa horey u dilay in ka badan 50,000 oo xoolo ah, tirada oo la filayo in ay sii korodho maadaama uu weli haraagii duufaankii Kochi sii jiitamayo. Premierka Queensland David Crisafulli ayaa u sheegay Channel 9 inuu ka baqayo in cimiladu mar kale dagto beeraleyda maadaama uu qalabka roobka lagu cabiraa ka maqan yahay qaybo badan oo gobolka ka mid ah.
You're dealing with catchments that are just so full. Parts of north and northwest Queensland, they had a year's rainfall in a week, so they're just so swollen already in many cases.
Waxaad la tacaalaysaa biyo aad balliyo aad u buuxa. Qaybo ka mid a waqooyiga iyo waqooyiga galbeed ee Queensland waxaa toddobaad gudihii ka da'ay roobkii sannadii lahaa. Xoolaha qaar ayaa hadda jooga dhul joog sare leh, waxaanuna u geynaynaa cunto xoolaad iyo daawooyin si loo badbaadiyo. Cabsida ugu weyn ee aanu qabnaana waa in dhulkii oo biyo hore uga buuxeen roob kalena ku siido, ayuu yidhi. Nin horjooge dembiyada ah oo horay Australia uga baxay, islamarkaana lala xiriirinayo dagaalada ka socda ganacsiga tubaakada sharci darada ah ee gobolka Victoria, ayaa lagu xiray dibadda. Xarunta qaranka Ciraaq ee iskaashiga garsoorka caalamiga ayaa bayaan ku sheegtay in Kasiim Xamaad lagu qabtay dembiyo la xiriira dhoofinta daroogada codsi ka yimi hay-adaha ammaanka ee Australia awgeed. Mas-uuliyiinta Ciraaq ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin inuu Xamaad xiriir la leeyahay kooxo burcada oo ka jira Australia iyo Bariga Dhexe. Booliiska Melbourne ayaa ku eedeeyey inuu yahay hogaamiyaha shabakad dembiyeed oo lagu tuhunsan yahay dhowr weerar oo dabtuur ah, kuwaas oo lala xiriiriyey ganacsiga tubaakada sharci darada ee Victoria. Dembi baare hore oo ka tirsan booliiska Victoria, Charlie Bassino, ayaa u sheegay Channel 9 in xariga Xamaad uusan toos uga dhigaynin in dib loogu soo celin doono Australia. Bill Clinton iyo xaaskiisa Hillary Clinton ayaa diiday inay ka qayb qaataan baaritaan uu hogaaminayo xisbiga Republicanka oo ka socda golaha wakiilada Mareykanka, kaas oo lagu baarayo kiiskii Jeffrey Epstein oo ahaa qof lagu soo eedeeyey dembiyo galmo. Bill Clinton iyo Hillary ayaa waraaq u diray wakiilka Republicanka James Comer oo ah guddoomiyaha guddiga kormeerka ee golaha wakiilada, iyagoo oo sheegay in baaritaanku yahay mid siyaasadeysan, islamarkaana hore u bixiyeen wixii xog ahaa ee ay hayeen haba yaraatee. Qareennada labadan qof ayaa waraaq u diray guddiga baaritaanka wada, iyaguo ku wargeliyey in amarka loo diray Bill iyo Hillary ee ah inay yimaadaan baaritaanku uusan ahayn mid saxa, uuna yahay mid aan sharciyan ahaan la muquunin karin. Waxay kale oo ku sheegeen waraaqda in amarkaasi yahay mid lagu ceebeynayo Bill iyo Hillary, kana soo fulay Donald Trump. Dhanka kalena, Mr. Comer ayaa beeniyey eedeymaha. Telefishinka dowladda Iran ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah u qirtay inay dad ku dhinteen bannaanbaxyada ka dhanka ah dowladda. Telefishinka ayaa soo xigtay sarkaal sheegaya in dalka ay ka dhinteen shuhaado badan, waa sida ay u dhigeen intii ay socdeen dibadbaxyadu. Dowladda Iran ayaa weli mas-uuliyadda qalalaasaha ku eedeynaysa dad shisheeye, iyada oo madaxa ammaanka Cali Larijani uu bartiisa ku sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ay yihiin dilayaasha ugu waaweyn shacabka Iran. Dhankiisa, Donald Trump ayaa mar kale ku booriyay shacabka Iran inay sii wadaan mudaharaadyada, isaga oo sheegay inuusan weli hubin tirada saxda ah ee dadka ka dhintay.
Nobody's been able to give me an accurate number. I have heard numbers from everything's a lot. One is a lot.
Qofna weli ma sheegin tiro sax ah. Waxa aan maqlay tirooyin kala duwan, hal dhimasho xitaa waa tiro badan, tiro yar iyo tiro badan labadaba waan maqlay, waanun si ogaan doonaa, ayuu yiri. Dalka Ukraine ayaa sheegay in ay ciidamada Ruushka soo qaadeen weeraradii ugu xoog badnaa sanadkan, kuwaas oo dilay 4 qof islamarkaana sababay in caasimada Kiev si degdeg ah looga gooyo korontada. Shirkadda korontada ee Ukraine ayaa sheegtay in goyntan degdeg ah la sameeyey si loo ilaaliyo shabakadda korontada oo laga hortago waxyeelo dheeraada kadib markii gantaalo xoog leh lagu weeraray magaalada madaxda. Mas-uuliyiinta Kiev ayaa sheegay in ay 4 qof ku dhinteen, halka lix kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana la soo badbaadiyey baa layidhi 30 qof markii guryaha qaar la burburiyey, isla markaana dabab ka kaceen dhowr meelood. Saadaasha hawada ee dalka maanta waxay ahayd sidan: magaalada Perth qorax 32°, Adelaide qorax 30°, Melbourne daruur 26°, Canberra shuuxyo iyo roob weyn oo la filayo 30°, Sydneyna shuux suurtagal ah 28°, Brisbane qayb ahaan daruur 31°, Darwinna qayb ahaan daruur 34°, halkii dollar Australiana maanta wuxuu suuqa lacagaha ka joogay $0.66 Mareykanka, $0.16 New Zealand, £0.49 Ingiriiska, iyo €0.77 ah warkii arbacaduna intaas ku dhan yahay.
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.